en ƴeewi silma ɗo golle hirñere e mardi bondi ndi ummatore rewɓe gaɗanti nder silma o ɗume gi'uɗa
silma o no goonga dow fi golleji hirñereji ko waɗate ngam joomum no debbo na gorko hollama debbo mo tetira sembe sai o wanginai o hollai dow saro e makko o yiɗa o holla ko o tetirama e sembe imo dara ko sentene no yaago e makko e koreji makko
ɗume fedde moɗon nde enden woni no waɗa ko watta rewɓe ɓe enda nde kollama mardi bondi e golle hirñere ɗe jara boytali mum'en
minen gaɗa yewtereji pindinol minen gaɗa dow ɓeydol andal min kolla ɓe to joomum wawta yehi yaari wullago mum nde ni waɗanama hirñere tetirama e sembe neɗɗo tasuɗu bone nde ni tetirama e sembe holla saro e mum nde ni joomum wala saroɓe ɗo wara to pelle daraniɓe hakkeji rewɓe kamɓen kollata joomum to yahata yara wullago mum ko hakke mum dartini
no wodi suka debbo gadduɗo woytanum to fedde moɗon nde
nonnon jatin SOS no fedde wonde ley kongafen goto warino to kongafen sai min lildimo SOS fedde noon durwidore e golleji hirñereji ngam joomum no gorko na debbo kamɓen kooƴi teddirka makko
iri balla kaye gaddanton ɓe ɗum hewti
minen balliraɓe e koɓe gaɗirta lumako ɓe keɓa ɓe pirta muraduji maɓɓe iɓe gaɗane dow janguinol mawɓe
dego mbaccukaɓe rewɓe gom no giɗi yarude boytali mum'en saroɓe maɓɓe giɗa ɗume woni dade maɗa de gattata yaade he iri saroɓe ɓe
handa inniraɓe cuuɗa iri fi o e banginta gaɗɗo gacce on ɓe kolla ko joomum no denɗiɓe na no miñiɓe no koreji maɓɓe iɓe kolla koɓe giɗa ɓe bonna neɗɗaku ko woni hakkunde maɓɓe nde ni ɓiya debbo na koreji magon tetirama e sembe bangina kan woɗi
Il faut des... Si tu parles...